is on this beat, ladies and gentlemen.
Baba Neka.
Samane, kwanza kabla ujanza, ngoja kwanza ni kwambie. Tulipokuwa tunanza, ulipenda nini unyambie. Unataka kondoka, subiri kidogo nivumilie. Umechoka goroka, unataka mbara ni kununulie. Na mama mwenye nyumba, anataka kodi yake. Haukisa mavumba, unataka uniache. Na mama mwenye nyumba, anataka kodi yake. Haukisa mavumba, unataka uniache.
Sawa,
mambo yatakuwa.
Sawa,
niondoe mawazo.
Sawa,
ipo siku yatakuwa.
Sawa,
na unga unga bado.
Sawa,
mambo yatakuwa.
Sawa,
niondoe mawazo.
Sawa,
ipo siku yatakuwa.
Sawa.
Zako, na wewe seka usingizi siupati. Nikiwaza kukopa na ugopa kushika na mashati. Jua rangu,
rangu mama,
fuwanda usiseme inanishia. Hai kazi yangu haitaki tepe tepe,
inanidodea.
Na mama mwenye nyumba,
hey,
anataka kodi yake. Haukisa mavumba,
hey,
unataka uniache. Na mama mwenye nyumba,
hey,
anataka kodi yake. Haukisa mavumba,
hey,
unataka uniache.
Sawa,
mambo yatakuwa.
Sawa,
niondoe mawazo.
Sawa,
ipo siku yatakuwa.
Sawa,
na unga unga bado.
Sawa,
mambo yatakuwa.
Sawa,
niondoe mawazo.
Sawa,
ipo siku yatakuwa.
Sawa,
washama. Washama, washa niweke. Wachama, wachama, wachama pepe. Washama, washama, washa niweke. Wachama, wachama, wachama pepe.